Baby lover tukapendana, alafu mimi na yeye dam dam tunafanana, penzi ndo tamu tena zaidi ya jana. Ona mwenzenu amenichanga, tukishaanza usiku hadi tomorrow, wakikuita nibu naumia moyo, wakikutexti wajibu nina wakulolo, alinitesa mpumbavu sipashi mikolo. Ngoja sana mapenzi upofu, ila kwake naona weni same. Hata tukigombana unanikosha, twe wote mpaka kiyama. Tukishaanza usiku hadi tomorrow, wakikuwa